Tandi wadi tuwe yongera okuyimba na ituli wano okuulira ekigambo kya Katonda okukyaniriza mu kukkiriza era n'okusaba Katonda nti atuwe mu maanyi naffe okubeerawo ng'ekigambo w'ekigamba era n'okukola ng'ekigambo w'ekigamba okufuuka ekigambo nga w'ekigamba kubanga w'ekityo ebyawandiikibwa ebitukuvu w'ebigamba nandyagadde okusoma ekigambo kya Katonda okuva mu mawulire amalungi aga Matayo ensula ey'abiri mu emu olwo naffe tugenda kusoma ebyawandiikibwa ebirala amawulire amalungi aga Matayo ensula 21 olunyiriri 42 wagamba awo Yesu n'abagamba nti temusomangako kino ekyawandiikibwa nti ejjinja abazimbi lye baagaana nti terina mugaso lye lyafuuka empagi ey'oku nsonda ekyo Mukama ye yakikola era bwe tukiraba tukyewuunya bwe tugenda mu lunyiriri lwe tugenda okuteekako esira kale kambabuulire obwakabaka bwa Katonda bulibagibwako n'ebiweebwa eggwanga eribala ebibala byabwo ekigambo kino kinkwatako nnyo mu nnaku zino okusingira ddala Mukama yalina abantu ba Isirayiri mu maaso ge tebaategeera essaawa ey'okukyalirwa kwa Katonda baagaana Masiya waabwe ejjinja ery'oku nsonda nga tebasobola kuliteeka mu nnyumba yaabwe baali nga bazimba ng'okufumitiza kwabwe kuli era Mukama n'asobola okubabuulira kino era n'agamba kale lwaki kubanga baagaana ejjinja ekkulu ery'oku nsonda ekizimbe kwe kyali kiteekwa okuzimbibwa ejjinja ery'oku nsonda baaligaana eddiini baalirina baalina ebintu bingi naye ekyo ekyali kyetaagisa ng'ekintu ekikulu ekyali kiteeka okuteekebwawo ng'empango ey'omusingi ekyo tebaakirina kirungi ki ekibeera ku nnyumba yonna mu bujjuvu tulina enkumi n'enkumi ez'amakanisa ag'abakristaayo naye mu kiseera Kristo nga muganda waffe w'agambye Kristo watabeera na kifo kituufu kyafuna ng'oyo mubiri era nga y'enkomerero era ng'ejjinja ery'oku nsonda era ng'ejjinja ery'oku ntiiko era Alfa ne Omega era eyali era gwali era agenda okujja oyo asobola ebintu byonna mu kiseera ekyo abantu bazimba naye bazimbira bwereere bazimba ku mukyanga naye si ku jjinja Mukama yagamba mu lugero ng'edda ebintu ebibiri ez'obusobozi eziri kuzimbibwa abamu baazimbibwa ku mukyanga abamu ne bazimbibwa ku jjinja ejjinja lino litegeeza ki ejjinja ery'okubiikulirwa kwa Yesu Kristo omubiri n'omusaayi si gwe kubiikulidde kino naye kitange ow'omu ggulu era ku jjinja lino si ku gwe naye ku jjinja lino kwe ndizimba abantu bange abakkiriza era n'emiryango egy'emagombe tezigenda kuziwangula awo wali ye jjinja ery'oku nsonda era yajukiza abawuliriza okuva mu Zaburi 10:18. Kiwandikiddwa okuva ku lunyo lwa 22. Zaburi 10:18, 22. Ejinja abazimbi lye baagaana lifuuse ejinja ery'okuntiiko ery'omu nsonda. Bino bikola bya Mukama byewuunyisa mu maaso gaffe. Awo ne wajja akanyiri akeewuunyisa akaddirira akabiri mu nnya. Luno lwe lunaku Mukama lwe yateekateeka. Tugenda kusanyuka era tubeere basiimu. Yesu Kristo Masiya n'abantu ba Isirayiri kyali n'ebintu ebyavaamu nti obulokozi bwa Katonda busobole okugira eri ensi yonna. Nti abantu bonna, enimi n'amawanga bafuke ekintu kimu mu bulokozi bwa Katonda ne mu kisa kya Katonda. Wantusobola okugamba nti ekimu ekyandiyitiddwa nti si kirungi kyaweereza eri abalala, era bwe kiba kirina okubeera eri abalala. Mukama jinja ery'okwesiitaalako, ejinja lyebeesiitaalako ne bagwa, naye abalala jinja lya bulokozi era jinja lya muwendo ery'oku nsonda. Luno lwe lunaku Mukama lye yategeka. Tujja kusanyuka era tubeere basiimu. Olwo lwe lunaku olw'obulokozi. Bayibuli bwe yayogera ku lunaku Mukama lwe yategeka, lwe lunaku olw'obulokozi. Tusobola okukisoma mu Isaaya era ne mu ndagaano empya. Luno lwe lunaku olw'obulokozi. Kino ky'ekiseera ekiyikirizibwa, ekiseera eky'amawanga. Katudde ku kanyiriri kano ekirina obuzito obwenkaniridde awo. Kale mbabuulira, obwakabaka bwa Katonda bulibagibwako era ne buweebwa eggwanga eddala. Kirungi ki eky'eddiini n'eddiini ey'abakristaayo? Bwe kibeera nti obwakabaka bwa Katonda busobola okulagibwa wakati waffe, bwe kibanga obulanzi bwa Bayibuli busobola okutuukirira ng'abantu bakutte wa ofiisi, naye ono nga tewali kintu kisobola kulabibwa okuwulirwa, obwakabaka bwa Katonda kitegeeza okubeera ekitundu ku ekyo Katonda ky'akola mu bwakabaka bwe. Mu bwakabaka bwa Katonda si bantu abakola, naye Katonda ye kennyini yakola era yatambula, yayogera, yalokola, yawonya, yalokola era n'aleeta obununuzi n'obulokozi nga yeebikkulira eri abantu be. Tukimanyi bulungi nti tewali kubula kwa ddiini era tewali kubula ka kanisa n'amadiini. Naye mazima nayogedde wiiki eziyise, nayogedde eri omubuulizi eyabadde omukulu ne yeekanga. Yagambye nti w'oluganda Franka kino sandisubidde nti osobola okumpa ebitibwamu ebityo ku bibuuzo byange. na sobala kuchungerako yona byo gambia nsobala okubikakasa na amina abantu bawuliriza ekitundu amazima ag'ekitundu nga galangirirwa awono ne bagaana okutegeera ekintu ekirala naye mu kiseera we tuwuliriza mu bujjuvu amazima gonna mu bujjuvu we galangirirwa olwo nno tukulemberwa n'omwoyo wa Katonda mu mazima gonna olwo ebipima by'ekitundu biteekwa okukoma era tuteekwa okusuubira n'okukkiriza nti mu butuufu tetusigala na mimwa gyaffe naye tuli ba Katonda tuli mu bwakabaka bwa Katonda wano kitegeeza bingi n'okusingawo nsoma olunyiriri luno nate kale ka mbabuulire obwakabaka bwa Katonda buli bagibwako era ne buweebwa eggwanga eribala ebibala byagwo kiri ku bibala mu bwakabaka bwa Katonda kiri ku ekyo nti Katonda asobola okukola ng'ekigambo kye bwe kiri mu bwakabaka bwe mwabo abamukkiriza nti asobola okukakasa nti asobola okutuukiriza era asobola okuleeta ebibala nga ekyokulabirako ekyo kye yasuubiza okuleka kifuke ddala ekya Katonda abantu ba Isirayiri mu kiseera ekyo baawakanya kiwandikiddwa yajja eri ababe naye ababe tebaamusembeza mwena mukimanyi obanga omanyi ebyawandika ebitukuvu nga we kiri ekigumu ekikalubu eri obuweereza bwe olwono ne wajja ekiseera kye yali ateekeddwa okugamba nti obwakabaka bwa Katonda buli baagibwako mu butuufu baali baana ba kisuubizo ezadde lya Ibulayimu naye nga olw'enjigiriza ez'obulimba era n'okukwata obulombolombo obwabwe baasubwa ekiseera ekya Katonda okubakyalira ne bataleeta bibala mu bwakabaka bwa Katonda aye baakola ebyobufuzi eby'ekinnaddiini kye kimu kye tulina olwaleero mu nsi yonna ebyobufuzi eby'ekinnaddiini n'ebifuzi byennyini byakabenje wekibeera nga kya ddiini awo kiteekwa okubeera nga kyakabenje nnyo kubanga kisinga n'okubeera akabenje mu bwakabaka bwa Katonda tekiri mu kutambula kw'amagezi ku mukono omusajja oba omukazi mu bwakabaka bwa Katonda kiri ku ekyo nti ebyawandiikibwa bituukirira era nti Katonda ajja kulusaidi omukono omusajja kiri ku bantu abamukkiriza era abalina omwoyo ogwagala era abamugondera era abaita ebibala mu bwakabaka bwa Katonda bisobole okulabibwa bwenno omanye ebyawandiikibwa mwena mukimanyi ekyasuubizibwa era mwalina omukisa okusoma n'okutegeera nti okuleeta ebibala mu bwakabaka bwa Katonda bulijjo kyalinga ekintu ekiwa obulamu ekigambo ku ekyo ekisuubizo kya Katonda nti Katonda kye yatuwa olw'ekigendererwa eky'enjawulo kiki ekyakolebwa ku Maria ku Mariamu ekigambo eky'ekisuubizo kyaleetebwa eri Mariamu n'akkiriza era omwoyo wa Katonda yamujjira era ebibala eby'omubiri gwe byali bitukuvu byatalika n'okuleeta ebibala. Mukama Yesu yagamba mu Yokana 15, nakuteekawo osobole okugenda obale ebibala, era ebibala ebyo bibeerewo. Mukama yagamba dda eri Abayudaaya abatakkiriza nti obwakabaka bwa Katonda buli bagibwako mu ndabika ey'okungulu yaliwo. Buli ssabbiiti baali bayimba, era ng'abayimbira ddala waggulu, ebiweebwayo byakolebwanga, ebintu byonna byeyongerayo ng'eggulu bwe lijja. Nga Katonda tewali kye yakola ku nsi. Mu butafaanana bino, Yesu ow'e Nazaleesi yatunuulirwako n'abakulembeze ab'eddiini ne bamuyita aleete ebizibu. Ng'omuntu eyali yabalwanyisa nabo baali bamulwanyisa. Ekirala weekityo wekyali ne ku banabbi ne ku batume, era weekiri n'olwaleero weekityo. Tulina tukiwulidde era twakiwulira ku mumwa gw'oluganda Branham. Yagamba, sirina kintu kyonna kye mbawandikira, mikwano gyange abaagalwa, mwe nga bwe muli mu madiini, naye nina ekintu ekitakkiriziganya na madiini ekibakwatiridde. Eno y'enjawulo ey'amaanyi. Omuntu akitwala n'amenya ekkomera oba ng'alumbye abantu, mu butuufu ateekwa okulaba ebintu mu butuufu. Ffenno ng'abaana ba Katonda mu luse luno twateekebwawo Katonda, era twateekebwateekebwa okuleeta ebibala ebigenda okujja mu bwakabaka bwa Katonda. Ebibala bino bireetebwa okuyitira mu ffe. Nga bwe kyali edda, bwe kityo bwe kiteekwa okubeera ne kaakano. Mu butuufu ŋŋenda kwogera mu byawandiikibwa mu nnabbi Isaaya. Ekyawandiikibwa ekimanyiddwa obulungi gye tuli ku Isaaya ensula ya 40. Tugiteeseeko essira, naye amazima ga Bayibuli tegasobola kodiŋŋana mu kimala era ne gateebwa ku bikondo by'ettabaaza. Ono kigamba Isaaya ensula ya 40 akanyiriri ak'okusatu, waliwo amaloboozi g'oyo alangirira nti muteekereteekere Mukama amakubo mu nsi enkalu, mutereze amakubo ga Mukama mu ddungu. Si lwa muntu, kino nakyo tukigamba nabbi oba omusajja wa Katonda. Mu butuufu tafuuwa, teyeefuuyira ndeka oba teyeeteekera kubo lirye ku bubwe oba ekintu ekirala. Omuntu atumibwa okuva Katonda ajja n'ekigambo kya Katonda olw'ekiseera ekyo ky'alimu mu maaso ga Katonda, era asanyukira ekigambo ekituukaana n'ekiseera ky'alimu ng'ekisuubizo kya Katonda okukireetera abantu ba Katonda, bwe kityo kisobole okuweebwa obulamu era abakkiriza bonna baziwe obujja era ebibala bisobole okuleetebwa. Amiina. Mu biseera byonna tasobola kukyoleka mu butuufu era oli kyasobola era kyayagala okwogera. Mu kanyinya ak'omukaaga kiwandikiddwa, awo ne mpulira eddoboozi nga ligamba nti, langirira. Nange ne mbuuza, sifaayo Katonda wabera ne gwatuma ateko okugera waguru ateko okulangira ateko okulejo Katonda kyamulagira. Mu butuufu kino nja kukitwala ne mu ndagaano empya buterevu. Awo osobola okukisoma buterevu mu kubuulirwa okusokerwa ddala okwa Yesu. Mu kubuulira okusokera ddala okwa Yesu wagamba, mu nnaku ezo wajja Yokaana Matayo 3 olunyo olusooka, mu nnaku ezo Yokaana omubatiza n'atuuka era n'ayigiriza mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti, mwenenye kubanga obwakabaka obw'omuggulu busembedde. Wano wajja obujulizi ku Yokaana. Ono na omulanzi Isaya yeeyogerako ng'agamba nti waliwo eddoboozi ly'oyo alangirira mu ddungu nti muteekereteekere Mukama okuyita era mutereeze amakubo ge. Omulanzi Isaya kyali kigambo. Wanuno ekigambo kibikulibwa mu kutukiriza ebibala mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu era ne Yokaana bombi baatandika n'ebigambo by'ebimu, mwenenye kubanga obwakabaka obw'omuggulu busembedde. Eri Abayudaaya yabagamba, mwe obwakabaka bwa Katonda bulibaagibwako era ne buweebwa abantu ababala ebibala byabwe. Fenno wetutunuulira mu byafaayo eby'abantu abakkiriza tukisanga emirundi mingi Katonda yayitanga abantu okuva mu mbeera eyali terabika bulungi, abo be yazanga obujja be yasobolanga okuwa obulamu. Mwabo okubuuliranga ekigambo ky'ekiseera ekyo bwe kityo ne baleeta ne babala ebibala. Olwo nno ne wajja okukolera mu butuukirivu. Ono obwakabaka bwa Katonda wenyini obwo obulungi ng'ekigambo kye we kiri ekiramu Katonda omulamu. Obwakabaka bwa Katonda tebutuuka tebujjira mu bintu kintu ekifu. Obwakabaka bwa Katonda bulina obulamu era buli wakati waffe era tebuva tebujja na bintu byakuteebereza naye maanyi ga Katonda mufe agafuula ekigambo kya Katonda okubeera ekituufu. Okuva mu kintu kyonna ekibi Katonda mu bitundu byasa byonna bulijjo yatuulanga abantu abaasigalawo okutambulira awamu nabo okweyongera nabo mu mulimo awono ebibala bisobole okujja mu bwakabaka bwa Katonda. Mugaso ki oguli mu bwakabaka bwa Katonda biseera bino? Mukama anoonya ebibala era mumanyi olugero lw'omuti. Yatunulira ku muti era omuti nga teguliko bibala era n'agamba nti tewali muntu alirya ku kibala ekiva ku muti guno era omuti ne gukala okuva ku mizi okutukira ddala ku matabi. Mukama anoonya ebibala, ebibala eby'obwakabaka bwa Katonda Omwoyo Mutukuvu byakola mu bakkiriza. Mu kiseera ekyo abasanyukira ekigambo kya Katonda eky'ekisuubizo mu mwoyo omukkiriza. Olwo nno Omwoyo wa Katonda n'aleeta ebibala Urono. Te kibera chikunso omuntu kyalimu omuntu omu yankubide simu misere biise nabuza nti asobola okufuka omuntu owe chikunso kino oba mbera kijaina okola agamba nti waliwo abantu abali mu moyo gwa Kristo abateekebwa wamu ne Katonda naye tewali bantu abegatta ku kikunsu ekyabaakiriza ekyoyo Katonda omulamu. Laba, Katonda yali ateekeddwa okuteeka okutandika okupya. Yatandika n'abantu ba Isirayiri era ekisangibwa nti mu butuufu tebaategeera nti onaku olupya nti mu butuufu ensi empya n'ekintu ekipya kize ne basigala mu makubo gaabwe agedda era ne bagaana okubeera n'obuvumu okuvaayo era n'okutandika okutandika okupya. Mukama n'abanyiigira era n'asunguwala era n'akaabirira e Yerusaalemi, 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 tujja mu kiseera kyammwe kye mwategeera ekyo kyali kigwanidde emirembe gyammwe era kye kimu Mukama ky'agamba ebiseera byonna. Watandika okuzza obuggya, wateekawo ekigambo ku bikonde by'ettaala. Olwono abantu mu makanisa gonna ag'amadiini, abantu abanaddiini boogerwako era bateekwa okusalawo mu kiseera olwono omuntu lwagaana ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bwakyo era n'okutwalira awamu ebisuubizo mwenyini byawa ekintu ekifubi ekiwa. Olwono obwakabaka bwa Katonda butwalibwa era ne buweebwa eri abo abeetegefu okutambula ne Mukama, abo abeetegefu okukkiriza Katonda kyonna kyonna. Abantu basobola okulowooza nga bwe baagala, ffe tukkiriza Mukama awatali kubuusabuusa. Bwe mba nga ŋŋenda okwogera ebigambo bino awo no sikola kino olw'okubanga nina ensonga etakola makulu, naye mukimanyi bulungi omulala waakukola olwaleero era nga ali mu kanisa enene aweebwa ekitiibwa. Oli waabeera mu kanisa ey'okubiri eddirira obunene era kibeera kirungi, naye abamanyiddwa w'obeera mweyo emanyibwa mu nsi yonna oba mutuufu, naye weekijja wansi w'olunyiriri kwaka gayitibwa gatali ga ddiini amalekule, awo agamba nti mu butuufu twatula mu lwatu nti Katonda yatujjukira naffe mu kigambo kye. Nti kituufu Katonda naye yateeke ebiseera byaffe mu ntegeka ye. Okwebaza kubeere eri gwe olw'ekyo. Singa tekyali kyanimirira n'olwaleero sandimanye kyakubuulira yadde. Mu butuufu nsobola okumala ebiseera byange okwogera ku ekyo era n'okuwa ebirowoozo ku ekyo Katonda kye yakola. Oba ndi wano okukkiriza n'omwoyo gwange gwonna ye mwenyini kye yasuubiza eky'olwaleero era n'okubeera mu ekyo okuleeta ebibala mu bwakabaka obwa Katonda. Katonda teyeetaaga bintu bya kinnaddiini. Katonda yeetaaga abantu abamukkiriza, abamwesiga, abavaayo okuva mu bintu ebifu ebikyamu mu bikunso eby'ekinnaddiini, abatambulira awamu naye nga bamukkiriza era nga bakkiriza ekigambo eky'ekiseera ekyo okuleeta ebibala Katonda ye kennyini by'ayagala. Kubanga mukimanyi bulungi awateko kubera wa makungula ibala bagendo kuletebwa wateko kubera wo okusigibwa era tutekwa okusiga emirundi gyona kiwandikidwa mu butufu tekigenda kugwawo okusiga n'okukungula era eki obunyogovu n'ebirala era webityo ebiri n'emwoyo kintu kyakweyongerayo mu ntegeka y'obulokozi era ffe tuli ekitundu ekigumu ekyensuula esembayo ekyentegeka ey'obulokozi kati nno egenda okutuukirira ku nsi era tuteekwa okukkiriza ebigambo eby'ebisuubizo bya Katonda. Nze embanga ndeeta ogerageranya eyasoma ku byafaayo by'abakkiriza kikkiriza nti abasajja ba Katonda bwe baakozesebwa mu butuufu okuuzibwa obujja kwajjanga n'ebiseera eby'okuuzibwa obujja era n'okufukibwa kw'omwoyo obubonero n'ebyamagero n'oluvannyuma olw'ekitundu ekisooka kyatandika okutegeka endabika n'erabika okukolebwa ne kubeerawo era mu butuufu okufa okw'omwoyo ne kuteekebwateekebwa kubanga Katonda Katonda abeera awo ye yasobola okukolera okwogera okutambulira n'okukola awo wokka abantu bwe batwogerera ku ye naye mu butuufu ye wababuulira by'ayagala era ne bakkiriza ye kyabagamba era ne bakikwata ne bakiteeka mu mitima gyabwe ne bakikwata mu mutima omulungi omulongoofu bingi bye mumanyi kino sikyogerako naye ebiseera ebiyise ebitono nalaba mu lukuŋŋaano olunene olwa Pentekooti nalaba omukazi era neemanya mu butereevu nti mulogo ne bamutwala ku kituuti mu wiiki bbiri eziyise yali ali kuyimba aleluya n'ebirala we bityo mwena mukimanyi mu bifo ng'ebyo siwumula okutuusa wentuuka ku kyenjagala naye nkakasa nti mu butuufu nina kyenkola naakigamba butereevu eri omukyalo ono kitabo kyankola ki kyeyasoma era nikyeyakola era nikyakola kati era mu butuufu yambuuza nti kino wakimanyira wa era natuuka ntya ku kino era saamunyonyola naye naamanya nti guno omwoyo mulala ogutali mutuufu era naye yali yawandiika ku bendera ye mu luzungu ebigambo njagala bwegasi yajja ku nsonga mutuufu sisobola kubabuulira byonna naye sitaani yajja ne ku kituuti era ng'ali mu mbeera ey'ekinnaddiini ng'ayogeza ekigambo obwegaasi okwagala emirembe abooluganda n'ebintu ebirala ebifaanawo ebityo essaawa ey'amazima ga Katonda etuuse era amazima ky'ekigambo kya Katonda era wansi w'ekyo ebintu byonna biteekwa okukolera wansi ow'ekyo olwono emyoyo gyawulirwe omukyala ng'oyo osobola okwogera naye okumala ekiseera obanga toze ku kinusu osobola okwogera naye mu kiseera ebintu ebikwatibwako kino kyenakola ku lwakino ndi wano olwo nno mu butuufu byonna nebibeera nga biyuzika si bwe kyali abantu balina emyoyo gy'ekinnaddiini era boogera ku Katonda era boogera ku Katonda yekka era ne boogera ne ku maanyi n'ebirala eŋŋamba nti komye ekyo kati nze njogera mu linnya lya Mukama oteekwa okubaleka boogera ebiseera byonna okusobola okumanya kye kitegeeza mu byonna Katonda Katonda waguru, katonda wansi. Katonda abeera buli wantu. Ye katonda ali mu byonna. Katonda ne Satani. Kunkomerero. Bali mu njuyi zonna. Katonda yali oludda olulala ne Satani abeera ku ludda olulala. Era kyali kya kuggalwa. Katonda ne Satani. Bali wala ku mulala ya Katonda, Katonda. Ne Satani, ye Satani. Katonda, musana. Satani, nzikiza. E Satani, mubutufu ya geza ako. Nga Paulo ya gamba. Mubutufu. Ye fulanti murunji. Omuchalo ono ya ndibade wa mkatulichi. Yali ayambade. Ngalina bidu gavuye na. Mubutufu. Ya ndibade asobola okuyimira ku kituuti. Okusobola okola omulimu gwonna nedda. Mu butuufu tutuuse mu kiseera amazima lwe gateekwa okulangirirwa nti bonna ab'amazima basobole okulokolebwa okuva mu bibi byonna era basobole okujja mu mazima. Omwoyo gw'ekinnaddiini era n'omutukuvu. Mubutufu ebyo bintu bibiri ebyanjawulo. Omwoyo mutukuvu ye mwoyo wa Katonda akulembera mu kigambo. Emye giri emirala mukimanyi. Egyo emyoyo emibi gyayogera mu nnaku za Mukama. Nga bw'oli nti gwe mwana wa Katonda oba mwana wo yali waggulu. Nzikiza olunaku lwaleero gw'oli Yesu w'e Nazaleesi. Satani asobola okugezaako okwogera buli kintu oba buli kyonna kyasobola. Tasobola kusigala mu kigambo. Okutambula okw'amagezi okwasookera ddala. Okujja abantu ku kigambo okubakulembera mu kubasendasenda. Kino kyakyakola n'olwaleero. Abasuubiza okuzibuka amaaso era abantu bagamba nti butuufu. Ne munsi endala. Ndaba ebintu ebitasobola kulowoozaako ku nsi. Balaba naye ekiteekwa okulabibwa. Katumalirize okyolwaleero. Okutwala kwa Katonda mu Bayibuli okwagala kwa Katonda kukolebwe ku nsi. Obwakabaka bwe bujje. Okwagala kwe kukolebwe. Kino kye kyali ekirubirirwa kya Katonda ekikulu ekyatuweebwa. Mu kusaba okwatuweebwa, obwakabaka bwa Katonda bujja butya? Kubanga okwagala kwe tosobola kukolebwa. Okwagala kwe kujja kutya? Bwe tuba nga tetwawula kwagala kwe okuva mu kigambo kye. Okusookera ddala. Okwagala kwa Katonda kuteekwa okulagibwa gye tuli okuva mu kigambo kya Katonda. Era kusobola okulangirirwa. Era awuuka ebintu we bitandikira okutambulira. Awo obulamu bwa Katonda we busobola okutambulira. Bwekityo kye kitegeeza. Kyatandikira n'olunyiriri mwenenye. Kubanga obwakabaka obw'omuguru busembedde. Wekityo kyatandika era wekigenda okumalirizibwa. Obwakabaka bwa Katonda tebusobola kugattibwa. Omuntu ateekwa okuzaalibwa mu bwakabaka obwo era kiwandikiddwa okujjako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogw'okubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Abantu bangi balowooza ku kitiibwa. Kino nakyo kiteekeddwamu. Naye abantu bokka abaazaalibwa omwoyo w'ekigambo n'omwoyo mutukuvu mu bulamu obupya obwa Katonda abo be batwalibwa eri Katonda era be bakkirizaganya n'ekigambo era be beegatta ne Katonda n'omwoyo mutukuvu era basobole okubala ebibala mu bwakabaka bwa Katonda. Wanono omuntu omulala ayinza ogamba nti wo feno ngaba abatono abasembayo abantu abatakkirizibwa mu bantu bangi fe tuliba abo Katonda batwala okuva mu misingi gyonna egy'okusoma okuva waggulu okutuuka wansi okuva wansi okutuuka waggulu kitwala w'abantu we batyo abatagamba ye kyateeka okukola abantu we batyo abamuleka yennyini akole kye bateekwa okukola era we kiteekeddwa okubeera mu bwakabaka bwa Katonda era kiwandikiddwa ayagala kufuula abantu we batyo mufe abatambulira mu makubo ge era kino kwe kwali okutandika okw'obubaka amaloboozi g'oyo alangirira mu ddungu muteekereteekere mukama w'anaayita Katonda yatulaga ekigambo kye n'okwagala kwe nti mu butuufu tuwulira era ne tugondera ekigambo kye era ne tubeera abeetegefu okukola by'ayagala kati nno obwakabaka bwe busobole okujja era okwagala kwe kusobole okukolebwa mu ekyo era butuufu tusobole okubala ebibala olw'ekitiibwa eky'erinnya lye era mu butuufu nga bulijjo olw'okulangirira okusiga kwaliwo naye kaakano okusiga okw'omuwendo kuli kukolebwa era kigandikiddwa nti ebibala biribeera bingi 36-10 era kyali ddi 30 ekitundu ekyo ekyamazima aga Bayibuli agalangibwa awo tewaali mazima ga bujjuvu okuleetebwa buli ekigambo kya Katonda ekyalangibwa mu bujjuvu ne kikkirizibwa era n'obumanyirivu ebibala bingi byaleetebwanga ku nkomerero tekikyali kintu kya 30-60 ku 10 naye nze njagala okubakakasa singa omuntu naye olwa Katonda ye kennyini yatubiikulira ekigambo kye mu kiseera kino nkyogera mu buwombeefu 10-10 yatubiikulira sirwa 30-60 sirwa amazima ga kitundu naye amazima gonna mu bujjuvu era n'okwolesebwa okwa Yesu Kristo era n'ebyama bya Katonda n'okwagala kwa Katonda n'ekyona ekyakolebwa mu byafaayo mu bikunsi by'abakkiriza kati nno ekigenda mu maaso kati kino kisobola okuwulirwa mu butuufu nga kyakwegulumiza naye Katonda yatuleeta olw'ekisa n'okutuusa olwaleero tusobola okugamba nti olw'ekisa tusobola nga tumanyi ebigenda maaso mu bwakabaka bwa Katonda tetuli mu kiseera wetutunuulira mabega mu biseera ebiyise naye okutegeera mu ebiseera bye tulimu okutegeera olunaku n'obubaka nti Katonda bwe yatuwa olw'ekisa kye weebaza olw'ekyo ku kino abantu ba Katonda abaategekebwa era mbabuulira olwaleero nti kigenda okubeera n'ebikunsi abakkiriza n'eri abo bonna 20-30 abaali nga bakyali mu bulamu obw'omwoyo kiribatuukako nga bwe kyali ku Isirayiri bwe batalibeera beetegefu okutambula okweyongera ne Mukama n'okwanyiriza ekigambo eky'ekisuubizo ekya Katonda olwono basobole okuzibwa obuggya era ebibala bisobole okujja bisobole okuleetebwa olwono ne baba nga basigala mu mbeera naye Katonda yeeyongerayo ng'atambula ebigambo bya Katonda mwoyo era bulamu mu butuufu si ebintu byakuvunula naye birina amakulu gye tuli Kubanga fetu tegera amakuru aga Katonda age chigambo che. Ii, omuganyo ogwe chigambo tugutegera. Kale, tuwe kunganya wamu okuva ekumpi ne wala. Sirwa kuba kusanyusibwa okwa kina dini wano. Na ye okukungana wamu mu maaso ga Katonda era n'okuwulira ebigambo bya Katonda era n'omwoyo ogwagala. Ne tugamba nti Mukama mu butuufu katubeere kimu kwekyo ekyo ky'okola kati. Mu butuufu kambeere mu bwakabaka bwo era kanfune obumanyirivu mu butuufu ng'ebibala eby'obwakabaka bwo ebikulibwa mubakiriza olw'ekisa kyo. Nzikiriza nti butuufu tugenda kufuna obumanyirivu bwekyo nga bwe kyafunibwa edda. Mwena mukiikiriza ekyo. Amiina. N'omwoyo gwange gwonna n'emmeeme yange yonna tusobola okujulira ekigambo. Mu butuufu tekyasigala nga kiteekeddwako akatambala gye tuli. Naye Katonda yatuggyayo mu kuvunula kwonna, mu kunyonnyola kwonna okw'abantu. Mu butuufu n'ayogera naffe maaso ku maaso. Mu butuufu ng'atubiikulira ekigambo kye ekiramu ekituufu. Mu butuufu kyatufuukira ekiramu nga bwe kyali ku lunaku olwo we kyajja okuva mu mumwa gwa Mukama, okuva mu mumwa ogw'abanabbi n'abatume. Ngeri entuufu kuyingira nga okiwanikiddwa era nga wawula omwoyo n'emmeeme amagumba n'obusonyo ne bireeta obibala okwebaza kubeera eri Mukama. Mutuufu ogenda kuleeta ebibala eby'obwakabaka bwa Katonda mu kiseera kino. Mukama ateekwa okubeera n'ebintu. Mukama ateekwa okubeera n'ettaka omwa asobola okusiga wano we tuli. Mukama tutwale, ffe tuliwo ku lulwo nti amakubo ogo gasobole okutegekebwa, obwakabaka bwo gusobole okujja, okwagala kwo kukolebwe era ebibala Katonda byatwegetaagako bisobole okujja. Era mbabuulira amazima, mu butuufu nagamba Mukama ebiseera ebiyise nga ndi mu kusaba, Mukama mu butuufu kyasobola kukkiriza omuntu yenna. Mu butuufu tutwala ebintu bingi ne tubiraba naye bituuka ku nkomerero. Ebigendwa byaffe bya waggulu okwagala kwe tulina tekutuuka ku bikolwa. Era omulala bw'aba asobola okwetegerezaayo kennyini mu bugombeefu mu maaso ga Katonda oli asobola okumenyebwa omutima n'agamba nti, oo Mukama nsaasira era njagala nokyetaaga gwe nange. Ekyo ekyetaaga Mukama mu butuufu ky'ekitundu kino n'asigala nga wa mazima era tasobola kwewakanya. Ebyawandiikibwa tebisobola kumenyebwa awatali kubusabusa nga ye nga bwe yayogera. Abantu bali wano abasanyukira okwogera kwa Katonda ng'ekigambo ekibiikulibwa ekiramu okuva ku ntebe ye okuyingira mitima gyaffe. Mu butuufu kigenda kubeera awo olwono Katonda wagenda okuleetera ebibala. Mu butuufu waaliwo ebiseera ebyewunyisa eby'okuzibwa obujja. Mu biseera ebyayita Katonda yalina abantu ab'enjawulo era n'enkuŋŋaano bonna basituze. Olwaleero niffe abasitula era nga bwe tugambye emirundi mingi okusookera ddala tusitula ebisuubizo. Mu butuufu essaawa ey'okutuukira bwetuuka olwono ebisuubizo ebyo n'ebisobola okutusitula mu nsi ey'ekisuubizo. okustandikira ddala tusitula ekigambo ne tusitulwa era n'ekigambo ekyo ekigambo kifuuka ekyanamaddala mu ffe mu butuufu kifuukira ddala amazima ga Katonda mu ggwe ne mu nze mu katono ku nkomerero ey'olunaku muli basiimu olw'ekyo Katonda atuwa omukisa ffenna amiina amiina katuyimirire era tusabire wamu kitange ow'omu ggulu n'omwoyo gwange gwonna nkwebaza olw'okubeerawo okwo olw'ekigambo kyo olw'omwoyo omutukuvu oyo atumulikira ekigambo era n'akifuula okubeera ekiramu era n'akibiikula era nga alaga okwegatta kw'ekyo nga akiraga ggwe kubanga bwekityo wekiwandikiddwa omwoyo ow'amazima bw'alijja alibakulembera mu mazima gonna oyo alitendereza erinnya lyo okutenderezebwa weebwa omukisa tenderezebwa gwe Katonda Mukama omwesigwa iwe eyeewuunyisa erinnya lyo bwe liri era gwe oli kitiibwa era mu bantu bo olwaleero oli mulamu ng'eyazuukira ng'oyo aliwo ng'oyo akola ng'oyo alokola era awonya era awa omukisa Mukama nkwebaza olw'okubaawo okutukuvu era nkwebaza mu butuufu ffenna katugende naawe era n'okutambulako katufuuke abantu abeebakiza ddala kubanga mu butuufu twafuna omugabo mu ekyo gwe ky'okola kati oyita abantu okuva mu njuyi zonna okuva mu bantu bonna mu nnimi era n'amawanga okuva mu bikunso by'eddiini era ne mu nkuŋŋaano okuva mu madiini gonna gwe oyita abantu bo okuvaayo era okuva mu bantu bano abaayitibwa mu butuufu obafula abantu abasitula ebibala eby'obwakabaka bwa Katonda Mukama wano wetuli ng'abantu abanaku abantu abatasaana okubeera n'erinnya lyo mu kamwa kaffe oba n'okubeera n'ekigambo kyo mu mitima gyaffe naye tuukiriza mu maanyi ag'omusaayi gwo mu kigambo kyo n'omwoyo wo tuukiriza mu kuggyibwako omusango mu kutukuzibwa era ne mu kubatizibwa Omwoyo Mutukuvu Mukama tuukiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nge ebyawandiikibwa bwe bigamba kati nno ebibala kabisobole okuleetebwa n'amaanyi ag'omwoyo mu bantu bo abo abakukkiriza okusinzibwa n'okutenderezebwa bibeere eri erinnya lyewe eryewuunyisa era erinnya etukuvu Katonda omwesigwa mu butuufu kitulabikira nga mu butuufu watuteeka wamu naawe ku lusozi olw'omuti ogwa Oliva mu butuufu n'oyogera naffe mu lwatu awatali lugengero mu byama eby'obwakabaka bwa Katonda wagamba gwe kyakuweebwa kyabaweebwa okumanya ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu bwa Katonda wo Katonda tukwebaza olw'ekyo kulungamizibwa okukulembera okw'omwoyo omutukuvu okujja eri abantu bo abakkiriza era abakkiriza ekigambo Mukama erinnya lyo litenderezebwe nnyo era liweebwe ekitiibwa tusaba okutwalira wamu eri bonna tusabira bonna olwaleero abali wano okusookera ddala Mukama gwe ni oyogera olulimi lumu eri abantu bonna okuva mu bantu bonna era n'amawanga tukwebaza bonna basobole okugula emitima gyabwe era bakukkirize era basobole okuzaalibwa mu bwakabaka bwa Katonda mukama obwakabaka bw'obugye okwagalako kukolebwe mu linnya lyo isobole okutiibwa mu bantu bo okutenderezebwa ekitiibwa bibeere gy'oli okutuuka mu bulamu butaggwaawo tufune tufuuke abantu bo abasobola okubala ebibala obw'obwakabaka bwo mu kiseera kino Katonda wange kuno kwe kusaba kwaffe olwaleero tuwulire kubanga kino ekyo kyewatutegekera nti ffe mu kiseera kino tuwulire ekigambo ekyasuubizibwa eky'ekiseera kino era tukikkirize tusobole okubala ebibala mu kitiibwa n'erinnya lyo eryewuunyisa era ettukuvu erya Yesu. Haleluya. Era n'abantu bonna bagambe haleluya. Haleluya. Amina. Amina.